Yule ulimwambia asije kutuambia na yeye kaja kutuambia tusikwambie.
Kalipanga mambo
vile.
Sacha.
Na nikaleta uwege binti kibonko mekosa pa kufanya squeeze wana this this number. Bakibonke kaleta uwege mekosa pa kufanya kwa na den na bachasta. Na nikaleta uwege binti kibonko mekosa pa kufanya squeeze wana this this number. Bakibonke kaleta uwege mekosa pa kufanya kwa na this na bachasta. Ya yala na bachasta. Na bachasta. Ulipenda wengi na mekuwa waf waf. Na bachasta. Na bachasta. Ulipenda wengi na mekuwa waf waf. Na bachasta. Na bachasta. Na bachasta. Na bachasta. Mwizi wa pili pa post pale ka watch. Sacha najua mie sio ghost ghost. Sio mkopi, hauogopi. Kachini, pia magoti. Na ukibisha utakula makofi. Nye inakuja nipo kama roboti. Na mishe sausi kuje usi unikosi. Wanasema na wafuga majapazi. Mitigo na yotega ni atari. Lazima kwetu uwe jemedali. Hey! Wanasema na wafuga majapazi. Mitigo na yotega ni atari. Lazima kwetu uwe jemedali. Mbuya kaonekana ni atari. Katembo kajishega na mali. Wanasema na wafuga majapazi. Nani kapige mapanga msila kupotea. Nani kapige mazuna msila kupotea. Nani kapige mapanga msila kuyayuka. Nani kapige mazuna msila kuyayuka. Nani kapige mapanga msila kupotea. Nani kapige mazuna msila kupotea. Nani kapige mapanga msila kuyayuka. Nani kapige mapanga msila kuyayuka. Msila kuyayuka. Msila kuyayuka. Msila kuyayuka. Msila kuyayuka. Idi bampa Masakafa, utapi papa, mina uwadu, unipe papa. Kama mgiapo, usipite hapa. Chant kwenye mido, kawasomea. Wasipite kwetu, haina fair. Wasizani, tunatania. Wakija kwetu, wataumia. Wakikimpia, tawagumia. Jona ne showbiz kama cream puff. Jona ne showbiz kama cream puff. Jona ne showbiz kama cream puff. Jona ne showbone kama cream puff. Kama cream puff, kama cream puff. Kama cream puff, kama cream puff. Jona ne showbiz kama cream puff. Jona ne showbiz. Come on, creep off. Join on the show, boy. Come on, creep off. Join on the show, boy. Come on, creep off. Come on, I'm coming. Come on, creep off.
Oh, kumbe.
Kwame kuja wale pare. Hadi madare. Siju posare. Utapika ulare. Sio na mishare. Kuampore. Takula dore. Kuampore. Alafu kibonge 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 nyanya. Wakumba kibonge 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 kibonge. Yapa kwa niaba ya watu ambao napenda sana kunifuaturia fuaturia. Ndiyo nyama. Sala sina pinto bagaidio. Sala pepo. Nekubai sana. Mi, hala, mia, yangu, ya. Sala kama tepo. Sala taksi, yola mipanko. Dango, tu. Nekubai sana mwana kuwesi. Kinkaka. Unyompe zambi, kida mpepo, kida si. Unyompe zambi, miala mia yangu apagara. Unyompe zambi, miala mia yangu amagomeni kisina mpiri keke. Mwanti bigi, baba shina ina. Mane mane pesa, kuleko, msaba. Mdudu malaria, nizosa. Ya mbebe ya keke ya bastei. Babaki na shangnam, wazabu hamote. Msudoki wa mbiobi. Watoto wa mananya maram. Dextero, watu wa kinondoni mkwayuni. Watoto wa Moscow. Nakubali sana mwana kwa sabi lasko. Mbaku yako. Metoto, metoto, metoto. Metoto wa kumanisha. Asirodi. Nakubali sana metoto wa kisefule. Metoto wa linjiru wangwa. Metoto wa mtala mkanali. Wanangatege. Unyope zambi. Metoto wa ifakala. Wasi walo walo. Jini baba na moyo. Nakubali sana mwana kuchampioni mashoka babang. Nakubali sana mwana kumasuna katalang. Hey, kirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
kwake ya kwa
mafoni
Mandige taiki ya babake na
wafule
Wanka nane
Nungula poto
Esomboi
Nula kufrugo
Tia chuzi
Sato
Kushen
Championi baruti
Sola sinapirio
Sila chai 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 chai
Baswala
Suri wanoti
La mampa
Babaruna
Eee